Hey yo, Pringle.
Yeah, man.
Singa indo nenga panle go sombao. Mogu sale mkulu yena. Everything go bongwa. I did the one
too. Ndiyabulela baba. Ndiyabulela somandla. Yazi zininzi zinto ondenzele zona. Bantu besweleka phambi kwam undibona. Ulikhusela baba.
Andiyazi uThixo kapha ekhaya ubona ntoni. Ndililo lomna anazo kwayitom. Qalengo thathu tata kwabanzima bam ubomi kwalandela nomkhulu funa ndibe lon 2023 ngoDisemba one pepisi umtyali la maphara waka 1 and 50 gon ndaphaphama goli trip kanti ndisewos ndiyabulela baba futhi andiyazi ngasentini ndaba ndihamba kethunzini lokufa sabi luto nditsho kwalo Lucifer ngekavumi ngamanikazofa phinda kuthumele kingilosi baba va sezohamba ngale pesi noba ndihlatywa ngameva
ndiyabulela baba ndiyabulela somandla yazi zininzi izinto ondenzele zona bantu besweleka phambi kwam undibona ulikhusela baba ulikhusela somandla kwiindlela zam ezimbi endizihambayo kunzima ndibhizi ndikhangela into engenayo
ndiyabulela kusomandla ngoba ke kofana nayo kondikhusela kwezindlela baba kuzahlale kulikawu hleli nam ukebubini bumnandini wena ngowobongwa ngokwenene sendalahle zalamane wena ngungumhlobo wakwenene awunandanga wandenzela nobubele wandiqinela umzali uphila ulife ongenengene xa kunzima ndinika idolo ukutya kwalo ndibulele ngoba kulo mhlaba siphila ngoengosi
nkulunkulu ndibonga amandla ondiphe wona kuthe kwalapha yazi baninzi bafuna undibeka pha wena wavuma thungo mntana wa
ndiyabulela baba.